hiyo hosi maini yonyo mbogi. Skadi hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course ni kona tortoise.
Deserve a round of applause. Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls. Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls. I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeos toka D, South C, South B. Pakingara hadi West D. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeos toka D, South C, South B. Fucking gotta hide the West team.
Halima, Khadija, Nadama, Vanessa, Anita, Rita, Madrama, Mato, Jagasa, Kiniona, na Diana, Salma, siku ya kwanza nilimdishi na Tiara, Ruby ni mduli huyo ni demwa area, Suzi ni mnyubi nilimtoaga Kibera, Judy ni grupi na mumbini wajuzi na huko sirudi ya uniombaga mahela, kwa kila area code. Nikona karo uko, demu wa kwanza kunimeze ya watoto, anaitwa Sharon. Napenda wambo but yeye ni ashawo. Mwende na mjua taniroga, wendi na wayua na watakaga pamoja. Niliwacha stories za Penina, lidanganya mafans ati nilimpe mima.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the wasting. Hoes kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the wasting.
Kiwa kazi wa gafiam. Kwa backseat ni mamako na mama Liam. Tuko mama Riwana na Maria. Nilimuliza ni bure amu natuuzia. Sema ni how much. Nilipatia bro Maya yaka nipatia sha. Esther ufuta mafegi pusi imekauka. Pia bro alijishi hadi yaka confirm. Staki story za Rosa Beach alikula fair. Nasikia mina munga kuna chura tunashare. KUMKU hadi Nairobi uni. Hao wapua wenyo atafanya nirudi uni. Bado mnaniuliza jwe wangeshi. Acha niseme kweli sijai mwitisha mechi. Lakini ye ni nani hadi nipatia bestie. Sai just imagine ni na god damn westie.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the westie. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the westie.
Iyo hoes imaini yonyo mbogi. Skade hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course ni kona tortoise. Iyo hoes imaini yonyo mbogi. Skade hana hana mnoro Nairobi. Kisumu na coast we be importing. Mbaka Meru of course ni kona tortoise.
I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the westie. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Nina mangeus toka D, South C, South B. Parking gotta hide the westie.
Area code, nigga.